Uganda yegasse ku nsi yonna okwefumiitiriza ku ddembe ly'obuntu omwami wa Kabaka atwala essaza Buddo kino Jude Muleke alabudde ku bikolwa eby'okufutyanka eddembe ly'obuntu naddala abaana abato abakyala ne bannamawulire bikyase ensangi zino. Pookino agambye nti eddembe ly'obuntu omuntu azaalibwa nalyo kwe kusaba abalina obuyinza bafeeyo nnyo okunyweza eddembe eryo era n'asaba bannayuganda obutakozesa ate nabo eddembe lyabwe okutyoboola eri abalala.
Kitegeeza nno nti buli bwe eddembe ly'owulira ng'olirina eddembe ery'okwogera buli omu alirina naye tekitegeeza nti oteekwa okwogera ate ebikosa omulala awo abakulembeze bayingiriramu n'amateeka okulaba nti wabaawo ekkomo ku bikolwa byaffe. Naye njagala okuvumirira abo bonna abatyoboola eddembe ly'abantu oba ery'obuntu okugeza abantu abatulugunya abaana abato.
Mumbe yimu Pookino asabye ebitongole by'amateeka okulamula n'okukangavula bonna abatyoboola eddembe ly'abalala abatulugunyizibwa bafune obwenkanya.
Njagala okukubiriza ebitongole byonna eby'ebyokwerinda, ebitongole eby'amateeka okulaba nga buli muntu assibwamu ekitiibwa. Tuli mu kulonda naye mulaba nga waliwo okugira abantu balina eddembe okugenda banoonye obululu basinkane abantu naye twesanga nti abamu bakugirwa ate abalala ne bateebwa. Awo nno eddembe ly'obuntu lino tuteekwa okulikuumira mu kitiibwa ky'omuntu, omuntu ono asigaze ekitiibwa kye. Njagala okumaliriza nga nsaba nti abantu abo abatyobodde eddembe bateekwa okukangavvulwa.